Here come the subject. Last king of 90s, baby. When I'm going to now, what's up? Last location, tour called Stomeka. Nani nikiwasha TV naeleweka na bars nyingi cheki machizwa na vubwet. Nyumba kachiwa mjomba ni hai na kudeka. Yeah, it's a new chapter. Wako bizo na tasababu waini na hit faster. Mtamaliza bando mkimalizo tata. Haujui kwa mwenye kisu kikali fevi karasa. Kwanza humri au na ofa. Kama huna plans life itakubiti vayo siwe lofa. Huku mjini mambo fasta. Ustoe macho kama umona fisi Kariakoo au ngiri posta. Kipimo cho start on the paper. Nikifanikiwa up kwanza nikataa we ni hater. Stories za chapa hapa later. Tunachanga guapa, tuna white bar kama waiter. Bars imenzidi age, maybe cause ilianza kwenda bar kabla tasijafika legal age. Maybe kipindi shule maticho na mpiga stiki ni tayari likuwa nishajaza sticky in my head. Education is the key of life, but nzuri ilizaliwa na master key, the gift of life. That means my best was my first degree and my mom was my mental, I find you on the real. Now you know I'm hot, nigga. Don't you wanna be like this? Kuja kama shop, nigga. Dapla nevi ruga piece. Chwa kiko smart. Ila siko hivo na vohis. I don't do hot, nigga. What about cannabis? Kama utane, play game. Kama lottery. Kila ngome ni bang him. Una kama hit. Chen chen. Niki kamata siku nkifeta Benz. Chingo neki ndi kama chen chen na rosary. Big daddy amia na choki. Kwanza na unyama. Pili na kamia hamloki. Bonza wana wanyudia atue loki. Wakumbuche bile jali. You are your coach. Kune chiza nkiwa na rap, ni rock amo gas. Can you feel that, huh? Giving you some real ass burns with the new swag of course. Watoto na nzimia kama Snapchat. Nimezaliwa kushinda, ila nikishindwa simchukii mshindi. Kinda siogopi matusi nimezaliwa sendi. Mega home nenda kukiputa kama siposhinda basi mighty mtaikuta wanja vita.